Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fulu damle to boggi yaa faaru hala Mamadou sama seku jam nyalli sagrab hediibe. Bangal raf nder nak wultama biide bombo jam beddama do tumbutu gube to rusi en naata nder matama to 100 e banyagare on wattu goto o datul RN16 njahongul gawdun tacciama. Jokolbe nan gatana hakilo sande le hejoji tele e radio Mali do hultama le mbien imungu wadi guldude hak anatonga e mayri wiide chapan joy le temedar yo jeune en ga bamako ga hakunde avril et juin 2023 le jateji FIFA figol ballon robe le Mali yirwiri place uji mbien sappo e jetti jagabule en robe yo sappo dido boga le runde afrique ka chapan jetti e dido bo le adnarudu lingon sema kawar yo men hande kikide alal bari chapan 3 août 2023 bismillah sakram fitna na heddi fa hande le nokkuji yogaji leydi ndi madaraji denagu e tawde fuf dum ben yinde ya fuf dum gube to rusi en na nata le gelle lamu banyagara e 100 tacugol lawi dum no taykama ben do datol RN16 intal ak bilal won ko hebene ke da fostango stasidibe
betene alrabare bomungaji joyon ko yimbe lonbe hite ben fellile en report tumutu nga holi tamami fe goto yongi mun heddaki le o masiba dum woni kila tati honandi bonalaji amad ele genni tumutu le jonte didi fandan o bonal wadare yimbe lonbe hite ben daddini mangal pade leedi ben lawol be holli tiwi yimbe ko he mayi hen fatade civil en hakune gare gelli noddirten tilika e songo le raison bajangara lewi cdn ciagan imadraji mangal pade leedi mali yimbe lonbe hite ko hewdu barama ciagan ne felundurre nga fa hanen lamo jabe holli da jama ko wara e mangal pade leedi malben li on watti goto himbe lonbe hite ben heppikin kasin geni noddirteni tumbu ka e banjugu le commune gundaga le cercle bajangara ko yata kile didi ciagal mudun geni noddirteni kumudu le commune bankas kanyi hippama tobbe himbe lonbe hite yogabe sedigen wi civil goto barimnama hen on nabama doktorado bankas fa hande ne wudu leedi jamaare ko hemur ana wondi e witta yoppa gellem en hono misal geni ko noddirte fangaso le region 100 be himbe holliti sabla fidde ngo sabisu ben witta yoppa nokkuje mebbe den ciagal mudun lawo hakkune duanza ka e gawdu ana udda kasento yimbe lonbe hite ben lewi cdn be holliti mi mobilage fuku wata ombori huccude duanza fitnama to be yimbe lonbe hite
no jati men datol duanza gaw tatama kasinande aljumaraja wonande jo e kabbodde denno transporteur e gonbe duanza dardi lamko be fidi dabreji yalla ben datol gol yopite mobilage hinno golle no haniri e do gol do datol rn16 sidi hayra won hor mbi sidi haydara won hor jo mbien kabar transporteur e gonbe tu duanza tun won ko han intala ak bilal kedan na fostango alcisi
ila talatara bittinde lawol ngol ko taccirano ko ka imminama ga aljumaande be ngartiri dum kase mi kaltonoy dum gouverneur o hecci kenyen gouverneur o noddi men min jantidi o landi kemen hudu woni ko min jidi yalla min jibbe fa mangal padem do ta mublaji amen di fayeto to hani ya tona biide mo minen ka wala ko min bawi haltande mo tafon hono jabu kina min jida e transporteur en fu ngombe do datidi ciagal ko min gadi bato amen o ko transporteur embe ka fu hauri do mudum bide so gonga Allah o kambe ka be jidi yahande hore mabbe dido lati tawi wala fu jukkure mabbe kabaru o ka anatiidi san fay dawol yaade gawo won mublaji kibori jabbade wakati wakati ngadi kewa san
hultan wiide men decap grubara rus ben suuta ma nyal tratara wonde jo kabbode denno mamoudou almadi mayga denno nangul makko wadi wattumo yono ra rus yaade tumbutu denno dum wadi nokku goddirdo tumbutu kiloji sappo jemin sere marmar denno wakko juno ko anara kun sabi suuta ma sagama tuttu klaji mo du kawre bonga be am facebook and twitter guldere monde maysra en bammi anya riwude mohammed sherif koni denno hultan video hankasino jeydaka e dental magistrat en dum do anya mudu bama makke nyen tratare jen noga jena uttu bama ko do denno sabi ben imad radji do warta hultan video kanko ben mohammed sherif ben itama e golle kanko be abubak mako maître kasum tapo wolti wide dum do ben juhi johay mo san sabi mo andi dum do ben nangay hakle mako den holti dum do ha nafi wadede jurisien holti wide kanko mohammed sherif kone labi didi le leru ben noddama yalla ben noddama e le bangal nga kado anya fandele kabaruji ben hultan wiide beta ko bamako do to tongande li tongande hultan wiide bamako do jokolbe en na nawtere sanne li teleji radioji le mali den talkurdu modi dun woni ben hak kanye dun gollirde ifes den no wiide hakunde avril et juin jabidu chapan jo en jo jokolbe ngoni gollobe li tele ben bamako do be ngado be fufudun no ben ngada ko wate journée en den no kan talkurdu hultan wiide be ministri ko tele ngaji idi tan ngatani ben nawtirke jokolbe ko buri tapande en joyon en e kam bangal dibangaji mahamman baba kunta wonko hebene ke da fostango sita sidibe alsisi
ni golleji fu wadama ko yata le lebbi tati le bamko mangal mudun ko yata cuudi tele sappo wonko cuba wada di golleji le wi kanko horejo fedde noddir tan hot autorité de communication gawsu kulbali o wi o dabir fiado yu hunne lobre
les jeunes c'est
le bras be woni tu gorgal leedi amendi anyaaji bameteri urdo wor mo be fusuka jokolbe be woni golliroobe dum hollitide urdo to nancinobe kabaruji darno ko beedo jokolbe jogi le nadda ko leedi amendi hunne mojjule edum hawrana men du waram
renforcement des capacités
pamde go lewru avril yaade chabantata lewru juin hitane 2023 ko yaata kabaroji ujjaji jetti e temel jenen wongo heba hollita tuddi tele sappo leddi golleji be halfina honi magazine et journal télévisé nanal mudun mamadou bokum amir urtel
dedo tongande le mudum hayabe hebe leddi amendi ana wawi hollitide ko woni wi mudum en bangal golleji gondudo wadere leddi amendi do amen do minen yuccinobe kabaroji dum waram latan sababu jude amen ardinde jokolbe ele hejoji amen sabi darne mabbe ana momni sanne
fana di golleji fa hannen yo firi dabriji jungo hore ben yela ko tewte le di golleji fa ana hewte dongo holliti fotbe o badu
bagar tuka togola men hore jokkido men ape kam e yimbe njo wobbe nati juude lam o denno dum wadi nyande alal barande woni ben beta ko to pool economique et financier denno be do nati juude lam o kenyan sabi ultama wiide be ngadi ben njibu jawdi e ko nande mudum tatugol kura na hiddi faande latade tidalla bamako do ben rekede leedni jamarre wuytike ka do tidalla ka non no le raison ga jogaji kay ben wonko yirbi seden yalla ne bedro fam kedana ko be kanni ben yabe amen to koro kay bamako gaw den kay da forsango alsisi
ici à Koro actuellement
o le wakati jon o ka taygol courant o mati daki sanne mide njidi dum heddoro ni dum arande taygol courant ana mate no sanne kaydo ngal nyaloma hande o ka dum hewa sanne deede yogaje ana lilam kay ngadoji leer ngay tati tay courant wala imudum bamako do ka wala fu nyaloma gondo to mu courant ta eta imudum min botiri dum jon ka fa wala fu ko watta men dukuy taygol courant lilam gawo so ngonga Allah o hunne fu qura dum mituli goloji kewdi woni dari di sabi yimbe hewbe wontum be ngala bawde wattude ponungaji de galleji mu en groupe o tous ko ni be jogi di hore do wakati fu atawon ko
ele yotra mede hertande zoom sir hande meman hala worbe ben kebibe juubi chapandi noy tawe ben wadday suudu den hulta wiide kabo latade chatur kay wodani worbe rewdo fuf hande mumnata sendubu memi hala worbe yawtibe duubi chapandi noy tawe ngadday suudu den lo yala de bedro fam kedana ko hebani du festango sita sidibe
o gorko interteedo siaka hibbi dubi debbe fa hanne o hebbe wadde suudu sakko hebbe biddo mile makko yaata e deegal fey du ana fawido kulleji kewdi o holliti o rebe ko heewi taji jikki makko du sabi hannen o holaka debbo fe goto kasin wala hala wadde deegal yogabe watti fo ana yennamo sabe o hursnay yogabe na hala jaati wi o mala e goraku ma hakkide makko hibba du ana metta kan wo siaka sanna suud ba makko wakkati fu ana jante makko o wada deegal wakkati be landoto mo mane warta wada suudu mede hasingin hannen e esura debbo inde ma boy e fende nga hono no be haalirta on wasde wadde suudu wala ittegol barke ga neddo an haana muyntaade yalla heba kursna debbo mo muuyi jamar an haana famde wi bani adama fuso juuti balle danyal ngenne loddi deewgal
bangal figul bolo robe lini balindi ben yiruri plastic ngaji sapo e jetti denno tawda ini tawda e ben mawde sapo e jolle runde ne e wi classement mo yaltini federation international football association woni fifa e wut lewru out 2023 lini balindi yo sapo e dido berdi ben le runde ne chapande jetti dido berdi le arnarudu sakam pamile do en katane kabaru jom hande mi sonta sar fuf futade yotres futani do ben application mudun bangal play store esere yotre magazine yata meden magazine hande yo kabaru cellal en jowi do ben nawal kunku den yo hunde me dogotal hol tv de hana beli e golleji di bawata yimbe di garta yimbe le e le wattu juddo den no wawi sambinde nawal den hol tan wiide ko badi sappo ele temdere jamarnde ana jogi ka do den nawal be suburu fufa fadde du mabbe chapande 5 e joyi kalfa goita won ka ben bangal mudu ke da fo sango min e sita sitibe yo en kirejam le malido ebeni kewi yimbe la jogi be nawala kunku yewde bamako yottali kajulu fanguri yuroso yogabe jabbi sedade
mi de doggan matti kijide fu nyenno ko kikide mi wado entraînement le dogo dogo dan kunku dan sukti do naka pawala sedan to mi wadi ko dogo traje ko heewi ga handen mi hebi mosala mi samti mi kunku dan nawi tan gotan tamide gesa wakki lasa bamde ne nyalane fa handen mi hunne fu ngawa golde kasin mi nata ka fitana de jamman mi wadi sifa chafaje fu malebe tuba fe hunne nafe mi sabbi lunki samtide mi hola kasin jati safar fi wata kunkura ana nawaka ana buri dubi jeegon hande
depuis 6 ans
nawala kunku yo nyaw mbawdo hebde kala dubi wala hen non holitiri dunke en kabar mudum e wi docteur kani banassise o rhumatologue bamako do sabuji nawala kunku nakewi o memmi hala hono jogorade kado nawala
malde do
nawal kunkuru ana tiidi sanne sabi a lonkan e ceccima fu homa fu kunkuru ana wana nawde dum ga ko buri hewde mudum fu kunkuru naworo ana hebe sabe so neddo ana immi pamde dongal ko buri semme mudum du ana nato sabe nabbe kungul sokito tegal mudum yimbe jottobe ko yata ernaaji nay mako yewi nokku gotta imagi pere an wayde cecina wodi
maximum 2 heures c'est suffisant
dongal ledde balebe won safari ji mbawdi bunude dum ri kambe itobe ledde be imma daraji kewdi na gondi wadade yalla sakade nawala kunku kadana docteur tumani jekiti o ito ledde balebe
automedication je conseille
mi yami rafe goto nyawna horin mudum sabi asawi ma sella de faaje ana sawra kungun nawur watti fu be hinde tabbe nodde min wadi safara kaldan gammi samte so ni awari to dan sa heppe sanne mide wa nyawnde ma ga yogabe nyongo mudum ana juuta sanne mide wa nyonde yogabe bamde leeru wotur yaade balde debbe e joyi ma leppi didi mide wa nyawnde si neddo fu bamde du pamarde fartode neye sabi men o hokka sifa chafaje ko heewi honen misali ne banji wujetedi leddeji lotedi e poddeji nanan mudum
o man fait partie ces trois médicaments la
so bangal la ledde balebe ha ko e ko nan mudun nawtorte bunude nawalaka leddo tubaku be kay safari ji lulirde antalgique dun ken cialal be holti nafakaaji wadde analyse ngaji fadde fuddude sawrugol yalla haddi satere nawalaka kedana docteur kani banassise rhumatologue bamako do
on peut le soigner
me wa nyawnde gan nawalana tawira fu nawado ana haane accide nyawne no muira watti fu so yim yottige nga me jewan hono nawal on sifiri tofon no wona ara joji e siganer e nanal mudun sugabe jokolbe fu yottido do kunkurum nawata ne wadan sikanere e mudun so mobe me wadan do arajo dum ko natto sabe menen ma anta hono ma han nyawndire jom so ni me wadi di me tilkin be winna jom ordonnance pamo chafaaje hono parstamol ko wawta kunjude nawal on li watti goto tiagal mudun me jukkina nyawngo jom yaade
le traitement maintenant qui peut survenir
dum ka en tellal hol tv de nawala kunku dawa hebudi goto fuf wana suka wana mawdo ka yimbe le boyo bana joodi hono gollobe machine ngaji ma donno mobulaji goni budo fuf yidude e kado nawalla kunku